nunu tumespray kwa mita Kwa mali taipa squeezy ya naitua vodka Sijui ni kungu ama ni kicha Sio yule tulimjua kipindi akiwa closet Na kama rungu anatembea na gita Ameacha kuimba kwaya squeezy ya naimba mapenzi Na kitu moja chenye na uhakika Akimaliza mwaka moja mniite mshenzi Maulana tenda jambo Wanango jani fail and use kama example Unatulika unya kitambo Kameka tasa kameshi kwa na maskando Na kama bado mini wako Tafadhali nifungulie milango Wanipende kama kitambo Ngoma zangu zisikike Kenya paka ngambo They say that Mustafa sister Nikamfanya ahepe home I acted like a evil teacher Nikafunza brother yake kuchoma no Wasn't it for me and my evil pictures Mtoto wa jirani ange perform Kukuzenu tafadhali ficha Hata zigeuza zikuwe form I'm still me Sunday tukienda Sunday school Satisa kuwa iresli I'm still me Raima tukila mchele kugariza waya mbaka betri Unanita msani kio cha jamii Kimanisha msani kiziro cha jamii Kanajifanya sharobaro Kila time ni minaro Kusumbua kina karo Kubrag mitaani na miado za maparo Wazazi wali west karo Kusomesha uyo mtaro Apo wali tupo mbao Heri wange bai maziwa wakapike chai kwao Ni wangapi tumewaona wasani Wamisha kwa miadarati Kanadhani kashakuwa katali Kashaanza kuvuta bangi They say that Mustafa sister Nikamfanya ahepe home I acted like a evil teacher Nikafunza brother yake kuchoma no Wasn't it for me and my evil pictures Mtoto wa jirani ange perform Kukuzenu tafadhali ficha Hata zigeuza zikuwe form I'm still me Sunday tukienda Sunday school Satisa kuwa iresli I'm still me Raima tukila mchele kugariza waya mbaka betri I'm still me Unanita msani kio cha jamii